Bagamba nti talaka eteekulwamu emiteeko giri ebiri, kituyita talaaku sunni ne talaaku bidai. Okuta omukyala mu nta eya sunna teyayigirizibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, n'okuta omukyala mu nta etali ya sunna eyawukana ku ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo twabagamba nti okuta omukyala tulina ebintu byetutunuulira. Ekisooka kya byonna, tuteekeddwa okutunuulira kiseera kimu omuteeredde, ekiseera mwoteeredde omukyala. Mu nta ey'obusiraamu eya sunna bakugamba nti omukyala ateekeddwa okuteebwa ng'atukula, omukyala nga tali muhayid oba nifaas. Era oteekeddwa okuba ng'ota omukyala oyo oluvannyuma lw'okutukula kwe nga teweegasseeko naye, oteekwa okuba nga teweegasseeko naye. Era netubagamba nti omukyala bw'oba waakumuta ateekeddwa okuba nga atukudde oluvannyuma n'anaaba. Ebyo bye twatunuulira ku talaka eya sunna. Then ne tutunuulira omukyala singa aba ateereddwa ng'omukyala oyo omutadde nga teweetabangako naye, teweegattangako naye. Omukyala oyo twagamba nti bw'oba waakumuta tewali kakwakkulizo konna. Tetuteekeddwa kutunuulira oba atukudde oba ali mu haidhu oba ali mu ki, wonna tusobola omumuteerawo. Oyo mukyala g'owasa oba g'owasizza n'omuweerawo talaka nga temunneegatta mu nsonga za bufumbo. Oluvannyuma ne tutunuulira omukyala nga muto, oba tuyinza okugamba nti takyagenda mu nsonga. Omukyala atagenda mu nsonga ono naye twagamba omusajja amuteera wonna waayagalidde. Omukyala nga takyagenda mu nsonga, omwami amuteera mu kaseera konna kaabayagaliddemu. Then twazzaako okutunuulira omukyala ali olubuto, olubuto lwe lulabika naye tukkirizibwa okuweebwa, akkirizibwa okuweebwa talaka newankubadde nga twabagamba tisi kirungi omukyala ali olubuto kumuwa talaka kubanga ogenda kuwanvuya eddaye. Nabwe kityo olwaleero insha allahu taala tugenda kuba tutunuulira talaq albid'a. Talaq albid'a talaka enzuule, wa huwa almukhalif li talaq sunna, ye talaka eyawukana ne sunna. Okwawukana ku sunna kuyinza okuba nga kwawukana mu kiseera woteeredde omukyala ng'ekiseera ky'omuteereddemu si kye kituufu, oba oyinza okuba nga omutadde mu mbeera ey'okuba nga adad obungi bwa talaka ziwakamuwa nabekityo nti singa omwami ata omukyala ngaali muhaidu, bwota omukyala ngaali muhaidu, tugamba nti eyo talaka ki? Talaka eri bida. Nabwekityo singa ota omukyala wabaddeko naye akawungeezi nokeera ku makyanga bakunyiizizza, eyo talaka nayo eri bida. Oba okuta omukyala enta ssatu mu lutukula lumu, kikyo tutegeeza okuta omukyala nkuwadde talaka ssatu omulundi gumu. Okuwa omukyala talaka omulundi gumu ekyo nakyo si kituufu. Omukyala omuwa talaka n'omuwaamu akadde, oluvannyuma n'oddamu n'omuwa talaka nga bwe twakirambulula mu misomo gyaffe egizza giyita. Ekibuuzo, singa omwami ate omukyala mu nte eyo eya bida gye tuyita nti eri haramu, afuna omusango tafuna? Naam, mugamba mutya? Naam, ate oba tukiyise haramu, waliwo akola haramu n'atafuna musango? La shakka afuna omusango, fahuwa athimu. Okuta omukyala ng'omutadde mu mbeera ey'okuba ng'ali mu haidu tubagaye kiri haramu, ekikkirizibwa, ekitegeeza nti aba akikoze afuna ki? Muharram wa yathamu fa'ilu, aba akikoze afuna ki? Afuna omusango fi qawli ammati lulama au ahli lilmu. Talaka eno eya bida, bwenjogera talaka ya bida kati fenna tugitegeera, talaka ya bida etali ntuufu singa omwami atadde omukyala mu mbeera za haidu, omwami atadde omukyala ng'ali mu haidu, abaffe yadde akoze haramu, talaka yeeyo tugibala? Ekibuuzo mukitegedde? Otadde omukyala ng'omuteeredde mukadde kewabaddeko naye, tugaye kiri haramu, naye abaffe obusiraamu babala talaka eyo oba buba tebugibala? Abamanyi baayawukana ku nsonga eyo oluvannyuma lw'okuba nga bonna baakyegattako nti ekikolwa ekyo kiri haramu era akikoze afuna omusango, ekyo baakyegattako. Naye abaffe talaka eno tugibala oba tetugibala? Ebalibwe ku mwami ono oba temubalibwako? Ebigambo bibiri ku bigambo by'abamanyi ku nsonga eyo. Ekigambo ekisooka nga kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi omuli ne bayimaamu abana, kigamba talaka ekoleddwa ng'omukyala ali mu haidu ebalibwa. Talaka ekola ki? Ebalibwa, etuuka ate n'ebalibwa. Mwesembesa ki mmwe bayimaamu abana? Besembesa bigambo bino. Ekisooka, hadithi gye tuzze tutunuulira ebbanga lyonna eya Abdallah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, munta gye yataamu omukyala ng'ali mu haidu, yata omukyala ng'ali mu haidu. Ensonga eyo taata wa Abdallah n'aginnyonnyola Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'amugamba bwabanga atadde omukyala ng'ali mu haidu muruhu falyurajiuha, genda omulagire azze omukyala. Kati bagamba nti ekigambo azze omukyala okuzza tekubaawo okuggyako nga wabaddewo talaka. okuzza tekubaawo okujjako nga wabaddewo talaka. Ekitegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo kyeyayogera ekyo kitegeeza nti talaka yali ebaliddwa. Talaka yo yali ekoze ki? Ebaliddwa. Ekyokubiri, ne beesembesa hadithi ya Anas bin Sirin egamba nti nawulira Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti talaqa Ibn Umar imra'atahu, Ibn Umar yata mukyala we wahiya ha'id, omukyala ono yali muki? Musonga. Fadhakara Umar linnabi sallallahu alayhi wa sallam faqala liyuraji'uha, ensonga eyo Umar yajinyonyola Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabi namugamba muzze. Kati abannyonnyozi ba hadithi, Anas bin Sirin yabuuza Ibn Umar tuhtasab baalukubalako olutali wato mukyala baalubala naga nfama, namugamba bwe baba tebalubaze olwo ensonga yandibadde etya. Kyategeeza nti kokubala bakola ki? Baalubala. Kati hadithi ezabamanyi abagamba nti omukyala singa oba omutadde ng'ali mu haidhu, talaka eyo ebalibwa. Talaka ekola ki? Ebalibwa. Hadithi ziringa oba ttaano oba nnya ezaaleetebwa ku nsonga eyo, naye nga tetujja zisoma zonna. Ekikulu kya byonna n'endala zajja nga zinnyonnyolera ddala nti husbat aliya, eyo talaka baagimbalako gye yata omukyala ng'ali mu haid, baagibalako ani? Ku Abdullah Ibn Umar. Ekigambo ekyokubiri ku bigambo by'abamanyi ku nsonga yaki? Ku nsonga yaki? Talaka ki? Talaka ya bid'a. Ekigambo ekyokubiri ku bigambo by'abamanyi ani akitubuulira? Mba mutegedde ekisooka nekyokubimba mukitegedde? Ekisooka mba temukitegedde, kitegeeza n'ekyokubiri temukitegedde. Ekigambo ekyokubiri kyekiriwa? Barakallahu fikum. Ekigambo ekyokubiri anna talaqa fi lhaid la yaqa wala yuhsab, talaka ya haid ekoleddwa omukyala ng'ali mu haid, talaka eyo tetuuka ate era tebalibwa. Tetuuka era tokola ki? Bananyini kigambo ekyo mulimu Tawus, Ikrima, Muhammad ibn Ishaq, Ahlu Dhahiri, Dawud ibn Hazm, wahuwa madhhabu ibn Taymiya wa tilmidhu limadhhabu ga Imam ibn Taymiya wa muno muiziwe Ibn Qayyim rahimahullah wa rahimallahu aljamia. Besembesaki besembesa ebigambo bino, hadithi zezimu zebesembesa naye ntegeera yekola ki? Yeyawukana. Bagamba nti Ayman maula Urwa yabuuza Ibn Umar كيف ترى في رجل طلق امرأته وهو وهي حائض. ونقبة أبو عمر تمني عمر ولابو تيا أمامي سنغا تمشي على وي غالي موسونغ ندام ويتبوزو غوابوزي زم متقد ينانيني حديث جي تتعملي لكو بموزي زي تبوزو ناقاما ينكبولي لي mutabanyi wa Umar yata omukyala ng'ali mu haid. Mutabanyi wani? Talaqa Ibn Umar imra'atahu wa hiya ha'id ala ahdi rasulillah, kumulembe gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam umbanu nabuza nabbi faqala inna abdallahi talaka imra'atahu wa hiya ha'id qala abdullah faraddaha alayya umbaka sallallahu alayhi wa sallam yanzirizo mchala nangamba bwabatu kudde oli waddembo muta obokola ki mukitegedde kati yeddaliru gye beesembesa nabbi yamumuddisa ala kulli hal obufunze tugamba gambo biyinza okuwanvuwa arrajih min khilali aladilla almutaqaddima anna madhhab aljamahir min assalaf walkhalaf ekigambo ekisinga okuba ekituufu mubigambo byamanyi abasooka n'abooluvannyuma balaga nti talaka eyo eba etuukiridde ate era ebalibwa ekyo ekigambo ekisinga okuba ekyamaanyi ku bigambo byabamanyi wallahu ta'ala a'lam mugategedde amasala bwe bakutuuza mu kifo kati osobola okuganukula naam singa oli abakubuuzizza sheikh salaamu aleiku gwotuula mu ddarasa masijidi abubakar ekibuuzo oli yatadde mukyala we nga ali muhaib bw'amala okumuta akola atya ansa mugamba ikhtalafa alulama mugamba bamanyi bakola ki bayebukansi gwe tomwanukula bwotyo musiraamu ojja mwononera olunaku ala kulli hal mugamba nti ekisingako okuba ekituufu wallahu alam kyekyokugamba nti talaka eyo bagikubalako naye ekyokubiri olina okuzza omukyala waka omukyala olina okumuzza bwamala okudda waka akola atya nam atuule atukule bwamala okutukula tomukoonako kitegerekeka bwamala okuba nti atukudde addemu atukule addemu akole ki kati ogwokusatu oli waddembe omumusigaza oli waddembe omumuta obitegedde tayib barakallahu fikum kakati waliwo kyetuyita era mu nsonga ya talaka eyo atalaq almunajjaz walmuallaq waliwo talaka ngaewanikiddwa newabaawo talaka nga ezze butereefu tewanikiddwa ku kintu kyonna oba teyimiridde ku nsonga yonna yeriwa ye musiraamu okuta omukyala nga tewali kakwakkulizo konna tewali ki kakwakkulizo oba kutunda ebiseera bya mumaaso singa mamyaga nti anti taliq oli mutalake oli muki oli mute nkutadde kuwadde talaka teriiko kakwakulizo konna eyo talaka efaanana bwetyo tewali kubuusabuusa eyo yo eyitamu butereevu eyitamu butereevu yoyita atalaq almunajjaz amakulu nti yeeyitamu butereevu teyimirira teyina kakwakulizo newabaawo talaqa nga mudaafu eyina ebigigoberera nga ki omwezi ogujja nga ennaku z'omwezi taano oli mute kati nebbanga okyali mukyala wange naye nga ennaku z'omwezi taano wezituukira bweziti oli mute ekibuuzo singa ennaku z'omwezi ezo zituuka eyo talaka eba ebaliwo oba tebalibwa wangi kankyuseemu. Maama Sumaya kenaddamu okulaba nga onyumya n'omukyalo oyo oli mugobe, okitegedde? Koonaddamu okunywa n'omukyalo oyo nze naawe webikoma ebyaffe kuba tukyali mukyala wange. Maama Sumaya n'ositula ebigere olwaleero n'ogenda ewammwe, toddira ddala eyo talaka. Maama Sumaya koolinnya ekigere ne kifuluma wali wabweru, ekisooka ye talakayo.
Bibaawo ebyo oba tebibaawo?
Omukyala akoze gitamputu aifulumye, oba omusanze n'omuntu gwe wamuganye okunyumya naye nga bali mu lwali, n'okomawo waka aba akyali mukyalawo oba nedda? Gye tuyita talaqun muallaq, talaka neyina kweyimiridde. Bwe kituukirira oli mute, bwe kiba tekinnatuuka toba mute. Eyo talaka eramulwa etya? Ndoza ekibuzo kitegerekese n'amasala ekifaananyi mukifunyi. Ebigambo bisatu mu bigambo byabamanyi. Ekisooka, singa embeera yejja n'etuukirira gye wataddewo, katugeze ekiseera kye wamuwadde kituuse, oba akoze kye wakoze eki? Ekigambo ekisooka mu bigambo byabamanyi yanakidu talaq fi lhaali, eyo talaka eba emaze okukakata. Naye ddi? La yaqa illa inda hululi lajal, talaka eno eba tennatuuka okutuusa nga akadde kakoze eki? Katuuse kewassaawo. Obitegedde? Ekigambo kyamu ku bamanyi Abi Ubaid, Ishaaq, Shafii n'abalala. Ekigambo ekyokubiri yaqa at-talaq fi lhaal almunajjas, bano bo bagamba nti talaka ffe tugibala ku kigambo nga teriiko ki? Teriiko buwaayiro bwonna gye tutwala, kasijjako obuwaayiro nedda tetugibala. Tubala yaki? Etaliiko buwaayiro naye kase ebaako buwaayiro. Bw'okola bwoti nkugobye, kitegedde? Kino kigambo kyabamanyi bagaye talaka tebaliwa. Batunuya talaka ki? Emu yokka. Ekigambo ekyokusatu kigambo kyabamanyi nakyo ekigamba nti la yaqa la fi lhaali wala inda hululi lajal. Ekigambo ekyokusatu mubigambo byabamanyi bagamba nti talaka eno tetuukirira ku ssaawa weeyogereddwa n'ekiseera kiri kyewataddewo, ne bwe kiba kituuse tebalibwa. Bifu biwayogedde wabadde mu lwaki seeka? Olw'ensonga annahu lam yati qur'anu wala sunna biwuqu'i talaqi bidhalika, tewaliwo aya quran, tewaliwo hadithi ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam eraga nti waali wabaddewooko talaka ey'ekikula bwe kityo. Mukitegedde? Era waqad allamana allahu talaq almadkhulu biha wa ghayri almadkhulu biha, olaba allah yatunyonyola talaka y'omukyala nga wagenzeeko gyali n'omukyala nga tonnagendako gyali, byonna allah yakola ki? Yabinyonyola mu Qur'an. Naye eyo talaka eyekikulu ekyo maallamana allahu bi allah tuyagitusomesaako ate nga allah ganti waman yataadda hudud allah faqad zalama nafsah bw'osukka ensalosalo za allah oba weeryazaamaanyiza oba olyazaamaanyiza omwoyo gwo tubitegedde ekyokubiri ne bagamba nti anna nikaha ila ajalin la yajuzu tetukkiriza mu busiraamu tetukkiriza bufumbo bwa kiseera obuliko ebbanga mubitegedde mu myezi esatu oli mukyala wange naye wegiggwerako oba tokyali contract esiba kiri kati obufumbo bwe buto mu busiraamu tebuliyo kati bwebanga tebuliyo kitao kitegeeza nti nettalaka ey'ebiseera ebifaanawe bityo naye teriyo bitegedde ebigambo byabamanyi ekirala ne bagamba nti eyawukana kigambo kyawukana n'ekyo allah subhanahu wataala kyeyakkiriza tayib akati waliwo wano talaka gyetwogeddeko eyo bw'okola bwoti oli mugobe bw'okola bwoti oli kino mubitegedde talaka eyo abamanyi naye bagyogerako ne bagamba nti tugitwalira mu mbeera ya muntu kulayira mbeera yamuntu kukola ki kiyinza okuba nga toyagala kuta mukyala sikyekibadde kigendererwakyo wabula oyagadde mulaganga bwoli omumalirivu ku nsonga kitegedde wokikolera nkutadde obanga alayidde wallahi konakikola ojja kundaba aye nakikola kati kyolina okukola okulonda ekisinga okuba ekyangu kyotambulirako kyekiriwa kyekyokubanga okulayirako ogenda kukugjawo nakuwa mutango allah yatugamba mu Quran omutango gw'okulayira kubakola ki itaamu asharat masakin min ausati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqaba ekibonezo ekisooka omutango gusooka kuliisa bamasikini kumi min ausat ma tutimuna ahlikum emmere gye mubaliisa eteekeddwa okubanga eri mu makkati g'emmere gye muliisa abantu bammwe kikibategeeza mumakkati si ya bbeeyi nnyo ate era emmere eri mumakkati ennungi omuntu aba agiridde alhamdulillah yashukuru rabba yeebaza allah naawe naakussa mu dduwa kitegedde min ausati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum oba okubambaza ate era mu kubambaza tubambaza ngoye ngoye ki engoye ziri mumakkati bw'otagenda noonoonya ekanzu ezayulika nogana nti allah ngambye kwambaza kumi noonoonya ebigoyegoye eyo nayina ekiwale kyange kiri ekipale kyadduga kyayulikayulika mukindeetere nedda ate era engoye tusinziira mu kitundu okitegedde waliwo mubitundu nga bo engoye ze bambala bambala bitengi soguli waliwo ekitundu nga bo bambala mireera bwogenda mubemireera bagulire emireera ja bwogenda mubambala bantaloni bantaloni mugimanyi empale bagita bampalot siruwali zezine zebambalira mukanzu zebambalira mukanzu babita siruwali newe vera zibazita bampalot pai kati kisinzira ku bantu tomalaga gulagula ngoyi abantu omukitundu engoyi zebakozesa zobogula awo tahariru rakaba obokuta omuddu bwekiba kiremye fasiyamu thalathatu ayyam olina okusiba ennaku mmeka satu dhalika kafaratu aimaniku ogwe mutango gw'okulayira kwammwe singa oba olayidde ng'oli siriyasi mu kulayirakwo ogwe mutango gw'olina okuwa nkomerera allah gaa nti wahfadhu aimanakum mukuume nnyo okulayira kwammwe okulayira layira siki niwabawo okulayira allah subhana wataala kwatavunaana waliwo abantu abamu nga be ennimi zaabwe wallahi nja kuyitayo wallahi 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 inshaallah wallahi naye nga takitegeeza wallahi ate abamu bakozesa olukujjukujju nagamba mubutuufu saalayira allah nagamba wallahi allah si wallahi wallahi si allah sagamba wallahi nagamba wallahi ala kulli hal okulayira wallahi si kirungi era mumanyi lwaki nabbi yagamba nti man kana halifan falyahlifu billah omuntu yenna bwabanga alayira alayire allah so si kulayira wallahi eryo sirinnya lye kitegerekeka sirinnya lya allah teri mumanya ge temuli linnya wallahi wallahi ya mungu kitegede erinnya liri wallahi wallahi billahi tallahi bwetuti wetulayira mu wetuba bakulayira omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba bwabanga alayira omukummwe alayire allah la tahlifu biabaikum temulayira mannya gabakitammwe temulayira mannya gabanyammwe nga bowulira abamu aganyabo aganyabanzaala kitegede ndayira nyabo nyange ndayira okudda mu lubuto lwa nyange mange mange ebigambo bifaanana bwe bityo omusiraamu takkirizibwa kulayira kitali allah tabaraka wataala era mu hadithi endala yagamba nti man halafa bighairi llah fakad ashraka bwolayira ekitali allah oba okoze shiriki endayira entuufu mugitegedde ate era mukulayira mu busiraamu tutambulira ku nniya yoli gwolayiridde sisi gwalayidde tutambulira ku nniya yoli gwolayiridde sisi ku nniya yo gwalayidde mubitegedde bayibu okubawo kyokulabirako omusiraamu akubuuzizza wagenzeeko ku masigiri abubakari kyakulabira nagenze eyo layira wallahi nagenze nga gwe munniyayo otegeeza wagendayo omwezi oguwedde naye kungula omulaganga katutambulya ku nniya yoono gwolayiridde so si gwe mukitegedde kyategedde kyetutambulirako abuuzizza enniya ye kwetutambulira butajja noga nti mu mutima gwange nabadde ntegeeza kirala kati n'oli yabadde ategeera birala ne Allah yasinga okumanya mu mutima gwe kyenabadde njagala tayagala kiri mugugwo oli kyategedde kwe tutambulira obitegedde tayib nabwekityo hukumu alhalfu omuntu okulayira netalaka okulayira neki netalaka wallahi mba nkutadde wallahi mba nkugobye kino mukyegendereze nnyo buli lwolayiranga sangako ekigambo insha allah bweyagala kwetaasa emitawaana gyonna okitegedde sangako wallahi nja kukuleetera kino insha allah bwekiba tekituukiridde tolina mutango gwowa obitegedde buli lwolayira wemanyiza okussaako insha allah kasita okissaako tewali buzibu bw'oba tokitaddeeko tagali era abantu bangi nga babangibwa emmere y'abamasikiini abo nga allah agibabanja mulina okuliisa masikiini kumi oba okwambaza masikiini kumi era oyinza okwesanga singa tuzzaayo akatambi mu birayiro byo oyinza okuba nga oweza masikiini nga kikumi bwolina okuliisa naye nga tobamanyi obitegedde oba engoye z'amasikiini nga kikumi bwolina obbambaza naye nga tokimanyi ye lwaki ngamba nga tokimanyi oba okimanyi oba okimanyi tegerekeka allah gaa nti la yuakhidhukum llahu billagwi fi aimanikum allah gaa nti sijja bavunaananga kukulayira kwammwe okutambula kuno kwa bulijjo ku nnimi oli naalayira aweetaagisa nawateetaagisa tegedde naddala kati ngaabawarabu bo bamanyire okulayira wallah billah wallah teji wallahi tayogera kigambo okujjako ng'alayidde okitegedde sobola okulayira wallah taakulu olina okulya wallah kitegerekeka kati bw'aba talidde kiba kitegeeza olina okuwa omutango singa ogamba omusiraamu wallahi enemire olina ogirya musiraamu sijja kusobajirya nina ekizibu mu lubuto wallahi kati jjukira olayidde kati oba olina okunoonyayo mamasikiini kumi okitegedde awo bo bakuliisa so singa omugaye nti musiraamu wallahi ojja kulya insha allah bwaba talidde tolina buzibu okitegeera tayib kati ebiseera ebimu omuntu agenda okulayira mu mbeera efaanana bwekyo aba ayagala kukubiriza mukyala kukola kintu oba omukyala obutakola ngaekigendewa eniya tebadde yatalaka wabula abadde alina kyamuziyiza oba abadde alina kyayagala omukyala akole ki akimukolere n'akissaawo ekigambo ekyo allah yatugamba nti kad farada llahu lakum tahillata aimanikum natugamba nti dhalika kafaratu aimanikum idha halaftum bwomuntu bwaba alayidde bwato bwakola insha allahu taala walilmu inda allah mu bufunze ku nsonga eyo ku masala ago tugamba talaka y'omuntu bwabanga eri muallaq ayina ekintu kwagiyimiriza tutera nnyo okutunuulira enniya ye tunuulira nnyo ki ayinza okugamba mubutuufu naadde sikigendya naadde njagala ki mukyalo ono katutambulya ku kyatugambye ebiri mu nniya ye Mungu yabimanyi. Allah yasinga okukola ki? Okubimanya. Lwakadde tujabira tujja byongerezaako lulala inshaallah. Naam.
Rafiq.
Kesho anafanya wao. Kina alikuwa kwatiza. Basi anafanya wao hai. Niko ndongole pale kwa naneke. Niko msiti mimi kwa naneke. Na sande kuja pia hapa. Niko kupata kadi kutoka kwa kitengo. Sasa hapa na kadi. Aha, ndio mpenzi wangu mwingine alipata rafiki yake. Alikuwa pamoja mimi sasa nitakachukua yeye. Ni baba nikataa, nasema ya fataka yezi kumisikini ya matikini yeza kamungu yote ya mimi. Sasa hapa hiko ni mgani. Aha, sasa kwa uwa hii, hiko kwa kufanya kwa uwa, hiko duwa duwa hiko kwa kufanya baraka, kwa sisi kwa sheri kwa nakujanga, mwezi tatu, mwezi tene na kuja, mwezi tatu wa nakuja, sasa ina mwezi tene.
طيب بارك الله فيك ايه ابو زيدو ايش بوزك صوصي ekya mukwano gwe alina omukolo gyagenda okufuna omukyala bagenda kujanjawaza ebyo bwebavaayo ate balina ne reception eno gye bagenda naye eriyo ki akola atya okusooka kwa byonna nga mukwano gwo bwaba nga mukwano gwo sooka omubuulirire gwosooka weggyeko omusange wa Allah mugae kyogenda okukola Allah takikkiriza ekyokubiri nkikubuuliranga mukwano gwange ojja kuyingira mu mikolo n'essanyu lingi naye ate oyinza okubivaamu ku nkomerero ya byonna n'ennaku emikolo egye tulaba egisinga obungi egibaako ebidongo egibaako ki abantu abasanyuka baba tebasanyuse gwolabanga abasanyuse naye baba tebasanyuse abasinga abamu bakaaba mu mitima gyabwe ekyo tebakituukangako okitegedde akati mubutakituukako gayi n'abange balitufunako ng'ono ab'omuwala bakuba emimiro ne ku saidi y'omulenzi nayo bakuba emimiro okitegedde ne bafundikira ng'obufumbo bubaddemu emitawaana mingi abantu baba bakafumbirwagana okukakkana ngaobufumbo buganye ate ng'emabega bazze batambula bulungi omuwala n'omulenzi bulamu bulungi naye ne bafundikira nga waliwo eyabakuba ekiiso tebakimanya waliwo eyabakuba ki ekiiso kati okudigida oku kabadigida nebakuba nebasamba gawuni nebakola ki ebyo na byonna sabab nsonga oba oli awo ereeta obusungu bwa Allah mu mukolo ogwa ibaada kati awala kyekugamba kyolina okukola sooka omubuulirire bwemala omubuulirira oli waddemba omugamba nti naalibaddewo naye mushukira gwegwo kitegedde nam kibuuzo kisooka kitegedde okay mvubuka yafuna omukyala baagala okugenda mu bazadde babawoowe taata agamba nze seesembereza baavu waka wange omusajja gondeetedde simwagala noonya omusajja alina ki toleeta taata abigobye abuuza omulenzi akole ki kyetugamba muleke nuunye ensi ya Allah ngazi bwaba aganye kolaki lwaki wemenya era ebyo twabisomako emabega nti bw'oba wakuwasa mukyala tunuulira magaasi go magaasi mwagategeera mwarabu agiyita magaasi tunuulira levo yo okitegedde lwaki ogenda gye bagenda okukakkanya gye bagenda okukolaki wepimeemu bwolanga tomalaako ng'okita endowooza etera okuba mu bavubuka egamba nti oba mukumma kolaki munyakulewo dduke aligenda okudda nga azadde abalongo tulabe bali mukumma aye enkola si ya busiraamu enkola si yaki nabbi Allah subhanahu wataala yatugamba fankihuhunna biidhni ahlihinna ba ahali bwe baba baganye abalina obuyinza kuye baganye kite اشتقد لعل الله يحدث بعد ذلك امره وبول ياو الله ينجي اكوتاسزا الله ينجي اغيندو كوتاكوتاسا تشوتالبا اشتقدك فبسيري بموت لابدا كومبي ني الله سولو كجا مومبيرا ني كرما نيو 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 ningati wallahi mwemugendo okube mirembe cyo nokusanyuka ko kitegerekeka omukirize kiba kimuyise ko tana kuwalanya agambe cyo te cyari cyage kitegera nabwo kityo tawaliriza tata babaganye amureke na al-Fatiha kunika tewali nnyo bukwakulizo nnyo buliwo kyetaagisa okusoma tusome Yasini tusome Al-Waqi'a tusome Baqara tusome Ar-Rahmani tusome ebitundu tundu babiyita bitundu tundu tugabe ebitundu tewali nnyo ebyo bikwakulizo kitegeera nedduwa nabbi ze yatusomesa zimanyikiddwa okusabira abafumbo barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair yeddwa nabiyye jitusomesa sallallahu alaihi wasallam tewali nnyo bingi kitegedde naye buli lwe tuzuula twemenya kibala nabe twabagamba wano nti mu Uganda yensi ekyasinga okwonoona ebiseera mu bintu bibiri mu bintu ebyo bitwonoonera ki ekisooka mukyogere okuziika musobola okutta n'ennaku ennya va ku bantu okitegere olunaku nelufa olusooka lwakubiri lwakusatu tubalina betulinda bavaeyo mumawanga bavaawa kitegerekeka ekintu ekitwala essaawa emu kisobola kitutwalira lunaku lulamba kitegerekeka okuziika tekwetaaga nnyo obudde buwanvu nnyo naye Allah atusaasire wanewaffe simanyi oba kirivaawo kitegerekeka fitwabanga n'abasomesa ng'afiirwa taata we naye ku makyakeera mu kiraasi kusomesa wallahi najja asomesa n'abagamba nti insha allah taata tugenda mumusaalira kw asiri mubeeyo naye ng'asoose kukolaki kusomesa mukibiina n'omala okikola wane Uganda la ilaha illa llah osoose na ku mulimu tewalumiddwa ogwo guba musiiba bali kwogerako paka obulamu bwo bonna waliwo benalabako bwebafiirwa omuzzukulu teyasulako bayita lumbe teyasula wali wafiiriddwa kakati aba famire ne beegatta ne bamukuba kibooko enkeera musajja nno mukulu osula otya ewuwo okitegedde abakulu b'ekika baakuba oli kibooko osula otyeko ewuwo nga twafiiriddwa kati okusula ewuwo kiri muhala ne bwanaasula ono omuntu agenda kudda naye ntegeera bwetu bwekolaki kati ekintu kikwatagana n'okufiirwa wano kitwononera obudde nnyo 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 tegereke kyebalabanga bitusa mu bizibu bingi mufiirwa omuntu wamala okufiirwa mu byasooka okukaaba amaziga n'abantu ngenda baliisaaki nga tannaba kweraliikirya muntu wafudde amaziga agasooka gaba gakaaba abantu mbaliisizaaki sibegoli tenti ngenda zijja wanzi misiki tetaga tenti tetaga we bidongo tetaga wa ha katuina nokunonya abafumbi bemmere buno basasule ate kati twabisamu okuvuganya tetuina kulya mchere guno mchere gwa bulijjo nokufumba eka basimati ha simanyi Mungu atusasire tuve mu jahiliya kitegerekeka emmere y'abantu gye bafumba ku mbeera eyo mu butuufu si nnungi siki si nnungi efumbibwa nga abantu bafiiriddwa omuntu ali mumitawanagye ali mumaziga ge ekitono ennyo bali gamba nti aa eno emmere tevudde mumaali si maali yabamulekwa yabaki fe ab'emikwano fe abakoze eki mwekozeemu omulimu kituufu mwekozeemu omulimu naye wallahi ebiseera ebisinga emmere nga bwe mugireese mmwe abagirya abafiiriddwa bavaawo nga tebalidde bananyini musiiba tebalya ate ekisinga n'okwewuunyisa wallahi munnammwe ali wali eno mukaayanira mmere mumutadde mumaaso awo muleeta wano la haula wala quwata illa billah bekampala era naye kati nemubyalo sunna genze etambula tegerekeka ala kulli hal abantu bandize ne baziika amala okuziika buli omu atambule naye abantu bamanya nti wa muntu yafudde bamanya ekyemisana teri kufumba n'ekyeggulo teri kufumba emmere yonna tugenda waani la ilaha illallah ogwo musiiba basiraamu kitegerekeka naye simanyiseeka alibijjawo alivaawa alibisomesa abantu ne babitegeera alivaawa tomanya kitegerekeka naye tutya nnyo okuswala ate bwe mba sikikoze nja kuswala bajja kunjogerako ekyalo kyonna bajja kukola ki naye banaye tusaasire nnyo abantu ababafiiriddwa tusaasire nnyo abantu ababafiiriddwa nomubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba sunau li ali jafari taama abantu bali mubategekera emmere fe abateekerateekera bali so si bo okuteekerateekera tebakoze eki ne bakubira gundi essimu oweeri ne bakubira oweeri essimu owaayo anti wabitegedde owaayo wabitegedde musajja n'agwa ku mabanja neyeewola anti twafunye ekizibu ekizibu kye baafunye kyaki kya mwabaze okuziika muli kizibu kitegerekeka wallahu ta'ala alam ensonga eyokubiri mu nsonga zitwononera obudde mbaga embaga zonona ki zonona obudde ebyo biri mu Uganda wokka amawanga amalala tebabirina nnyo obudde bwakwonoona mbaga naye wano Uganda mwezi mulamba nga mweteekateeka ye mwezi ha emyezi mukaaga mweteekateeka kati olunaku lw'embaga lwennyini okubiira ddala ku subuhi paka kweisha Allah baba asaasidde be bafunamu ku kadde neyeemulwa n'asaala kitegete oyo nga ayina imaani oyo eyeemulwa n'asaala eimaani eyiika n'okuyiika naye abasinga ku olwo olunaku Allah aba abasonyiye essala abaagi basonyiye ne Allah alaba embeera ye Allah yatalaba nga tuli mu mbaga la haula wala quwata illa billah misiiba bwe bituuka ku mugole omukazi aba tebasaala bamukubye eddayinawe bakoze eki ana abaafune wuzu
kati alina okumala ennaku nga ssatu nga tanaaba. Ebyokunaabijja mu maaso ye bamukuba buwoowo bwokka bakuba kati n'olabira ddala nga ekintu Allah akiggiramu ddala baraka. Temuba baraka ekintu ebintu ebitali mu puroguramu ya sala, tebiri mu puroguramu yaki, Allah butya bw'anaabeera mu nsonga ezifaana bwe zityo. Allah tumusaba atuwa okutegeera tusobole okuba nga tussa mu nkola byabategeereza. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير ايبوزا بسجد مسمو قنا الدعوة. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.